Karibi amewakanya rappers ambao wanajaribu kujishindanisha naye akisema kwamba wanaojaribu kutaka kumshusha bado wako level ya chini kabisa au kujilinganisha naye. And of course akisema kwamba yeye ni mwanafunzi ambaye ni senior na wao bado wako mwaka wa pili, kwa hiyo wana mambo mengi ya kujifunza kutoka kwake. Kwanza ana experience kubwa zaidi kwenye game kuliko wao. Amekaa muda mrefu, ameshinda tuzo, amefanikisha hits kubwa kabisa. Na kwa hiyo status tu inatosha kuwaambia kwamba oya, mimi sio size yenu. Najiona kama ni mtu ambaye amekomaa kwenye industry. Wakati wale wanaomrushia maneno bado wanaona kabisa wana kazi kubwa ya kufanya. Yaani ndo kwanza wanajitafuta. Kwa hiyo hii ni statement ya kutetea nafasi yake kama moja ya female rappers kubwa zaidi duniani, lakini pia ni response kwa bifu ndogo ndogo zinazotokea kati yake na female rappers wengine ambao ni wapya wanaoingia kwenye game. Sikia mwenyewe hapa Cardi B akiwa kanya watoto wadogo.
There is a lot of different female rappers, but for some reason it's something about me that like these can't stand, they can't fuck for me. They're on this class right now, they're sophomores and I'm a senior. And it's like, you wanna fuck with the you wanna fuck with the senior so bad. Like, you think you're here with the senior. You're not even a junior. You need to worry about the other sophomores before you start worrying about here, the senior. But it's something about it that is like, they can't even focus on them. They gotta focus on me. And they always gotta focus on throwing me shots and throwing me slings. No matter if you're sophomore or in college, mm-hmm. It's me. Avoid the disses, avoid this, avoid the talks. It's like, that shit is dying out in me. Like, I'm really about to show you, bitch, that you're not for me. Like, the cockiness is like being born again. Imagine being in your crib, right? You're going through so much ish. Like, you got like your writer's block, you have all these problems going on, then up with you, and it's like, I can't get to you at that moment, but I'm gonna get to you now, and you're gonna get it on my time as well.